lele kuira Nairobi kusini. Kazi babi kito inolondo na nyama bombi. Wana wa munika niyo wa musarebu na mwea.
Thank you.
Now, if you have a student in Nairobi, now we are coming up one a king in a king in Jalebi.